katama anabonge la lune akitembea wendo.
Call up J Style X DJ Trevor. Trevor
adekaburo kwa mandela rudi kwa bip
take bro wacha sasa hadi moro bila kicha kuna shule kuja karo.
DJ Trevor, the Scratch Master.
Nasi ulikosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unifest. Najueli divo last money spent. Hata kani mita Mr. Bagain. Kena si ulikosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unifest. Najueli divo last money spent. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Pale Instagram be. Bena benda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sana izoma.
Namukia ni go Insta. Tupa na kusuka nuna
DJ Style X.
Namukia ni go Insta. Tupa na kusuka nuna din din. Namukia ni go Insta. Namukia ni go Insta. Tupa na kusuka nuna dinda. Binga vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Tuma ona uyu ako dance wa mebeba. Ona uyu ako japa na mabenda. Ona uyu yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Gena si ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sana izoma.
Napenda izoma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wifi keja na zuku tu. Kudiemu walai unadai nugu du. Ikibita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha duduju. Sonsa ashara usha jodududu. Na kudiemu walai unadai nugu du.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha
adi moro. DJ Trevor the Scratch Master.
Nyanya
shh
puff puff. Cheki bro washa shasha. Cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila ticha kuna shule kuja daro. Nyanyas puff puff. Orosho piga shodol kuna giza. Ziki nice kuji nice uwe kituri. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap kepo kemba sabu.
Sasa tupo si stress. Kama mwene kisha basi unipest. Natuweli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Kena si unikosa tupo si stress. Kama mwene kisha basi unipest. Natuweli diva last money spend.
Style X.
The way she whine it, she make the club go live confused. She confused them. The way she whine it, he made my mind go flat confused. Go confused. Girl, them money bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. Wanna get high, say confused. So confused. Girl, them money bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. Una what is a girl, you confused them. You confused them. They wanna come to you when you take it down low. And some they are tempted to touch it. I like the way you wind it up. Pretty little girl, give me time. I'ma set you big party. After you, we go down low. What up, Arrow boy, say bring some girls. Me got a girl and she needs some love. And she's a sexy mama, oh Lord. The way she whine it, she make the club go live confused. She confused them. The way she whine it, he made my mind go flat confused. Go confused.
Get high, anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza tuwa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo wili tunadai. Njoki nduta na wamai, uko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high time. Takukata walai, tumawabeba walai. Goma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuba
DJ
na rai,
Trevor the Scratch Master.
Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe, kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumumule, kwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune imu mwenye, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno, tam. Kikuchumchum, tam. Nikikukumbatia, tam. Kolea, benzi letu baby, tam. Yani paka kisogoni, tam. Tarara, tam. Tuone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wafie, vimberu mberu, sio penzi la mashaka. Tusha soma dua kusitirika, kwa wenye macho ya mpaka. Wambie, Mimi bebe rusi jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabofu.
Hanaga mbaya lazizi
shombofu mbofu.
Tena fundi mwaya kazi anaijua. Haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye kwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ichapua yako. Itafune imu mwenye mifike kunako. Oh baby mushika kiyo
masabuti
kuchum chum.
This is DJ Style X.
Mama unichuzie
DJ Trevor the Scratch Master.
Malikia wapenzi langu fari langu manyako siku nyakue. Wanijua mwenyewe mtundu kitandani nilewe. Mpaka chumbani sitaki uchelewe. Ili tuniwe na wewe. Uma baby nshombeze. Sitisha penzi hati nilewe. Taratibu basi nkoleze. Hati nikole.
Umenifanya zuzu umenikoroga. Mana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Hata wakisema umeniroga. Wako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Baby mina we sare. Sare, sare, sare. Tunafanana sare. Sare, sare. Baby mina we sare. Sare, sare. Tunafanana sare. Sare, sare.
Tania, maisha funduka vile nilidhania. Na laba taongezea dania. Wea mini kweli Yesu ndo njia. Nikona
Kristo.
Nikona Kristo. Nikona Kristo. Nikona Kristo. Wazito. Huyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo. Wazito. Muulize DJ Mvito.
Tuko dania.
Take ya bunda. Hey madam, watch a story kwa sana kam. Ebu okoka salvation ni tam. Ali daddy mambo ikawa dam. It's over.
This is DJ Style X.
Anafanya roe yangu na dunda. Sasa wewa sana na dumba. Jua sante ya dunia ndio take ya bunda.
Tuko tuko dania.
Papa,
hey, Papa,
hey, Papa,
Migo so pa,
tell them the way. Let them know so we can live.
Oh no, that must say. Some people let me answer that.
All of them must say. Some people let me answer filthy that.
Hey, no, that must say. Things that we do pandy that.
No, that must
some of the things that we sing in at the studio.
That must say.
Things that we do pandy street.
No, that must
say. Coupon. Hey, yeah.
Kwenye bench na game na lisa kata kavita vini wet. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku wena nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki zi rank. Kogopa na kushoboka so na kujitia dough. So mfara kwa mamiko kisi mamia show. Omboy, kumisa nini ujaja kubeg dough. Of course shedde zenya kumek show. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Sekef tisa mia tisa tisi na tisa makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa na exposure ya maisha can
push. DJ Style X.
Nataka kufanani ya tufanani nao. Amali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatu wako dada zao. Na wawo wanasoma kwenye mitandao. Chagua right au bumba. Nimekua nisha jua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus changi hata mada. Rider wa deal check it brother. We go harder. Chilling with the bling bling style kama Gucci and Prada. Baka mkiliona mseme
kamuga apa.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. Change style, always you change it raw saba. Do the raw shada, dada skua gaga. Wizzy wear kaba. Haba,
ngozi ukinigusa gusa oh, oh baby mzako mina
vashwa DJ Style X
oh baby mzako mina vashwa babaya cute cozy ukinigusa gusa mie haya watu mtoko mihogo bichi koko oh, oh. Nideke seki toto kachumbari kwa kiwiko I wanna be solo na unifanye utakavyo baby give me some more ziteke zangu isia I wanna be solo na unifanye utakavyo baby give me some more ziteke zangu isia Nimetumbukia kina kirefu mbele sioni Sholove chumbani umentunukia Kwani bele gagara mtoni umeshika idara Halo halo wako fala Oyoyo sina sera Oyoyo kesho shela I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo
For bookings, contact DJ Style X on 0715-672-254. DJ Trevor, the Scratch Master. Call 0702-351-949.
Tani kama umepigwa shoti Tetema, ipe miganisho ya robot Tetema, ukutani hadi kwenye kochi Tetema, kwenye giza mama shika tochi Katoka kama noga, oh mama Nakapandizi za bukoka, oh mama Nakapandisha boda boda, oh mama Nakichoka kuchumu mboka, oh mama Ay, mama, shigidi, ah Nakufa, hoi, wikidi, ah Ay, mama, shigidi, konki Fire, moto, liquidi
Ayo tembe tetema, oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema aya tunde tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema aya tunde tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tunde tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema
tetema yani kama vile generator
tetema
kama mwizi kakupiga ngata
tetema
mwendo wa kutunga kupepeta
tetema
chini nikipuliza tarumbeta
asabosa toza keza shogorosa kufa chali kama mende
Maria Rose,
pose,
tungiline pose, twende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo Ukinune tunie toro, toro, toro Sani pesa digi digi,
wash
Yuno ya digi gigi,
wash
Funga kibinda mkwiji kwiji,
wash
Nikunyonge kazigi zigi
Oh mama tetema, tipo tipo tetema Oh mama tetema, aya tunde tetema Oh mama tetema, shuka chini tetema Oh mama tetema, aya tunde tetema Oh mama tetema, tipo tipo tetema Oh mama tetema, aya tunde tetema Oh mama tetema, shuka chini tetema Oh mama tetema
Ayo nice
Kisha kime, kime, kime Ame wevo, kime, kime
Kandisha mizuka,
kime, kime
Ana ruka ruka,
kime
Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone
Harambe, 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 baby Harambe, 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 baby
Who allow me to say, my heart belongs to you And your heart belongs to me Baby, come, 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 come. Hautaporomoka, poromoka, tam, tam, tam.
Baby, come, come, I want to borrow more of a mocha tum tum.
I travel down the streets, I seen a lot of tea, I seen a lot of women, but more and you quite content. Wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby. So, nitafanya harambe,
nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazanzi nyumbane,
Kenyan boy,
watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, chome kambuzi na mombe, nitafanya harambe,
anabonge la nuni, akitembea wendo wake. Ana bonge la nuni,
DJ Style
akitembea,
X
wendo wake aste aste. Ana bonge la nuni, ana bonge la nuni, akitembea wendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yani kiboko. Sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko. Sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko. Sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto la kinai, robari, uswazi kote yendo metawara. Sioni noma yani mbwana sobari, akinipa suka time inakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri, figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri, mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita
nango wananga.
Toto kiboko, kiboko,
usipime mwanaume.
She had my last song,
that was a ringtone. Now me see that
boom, boom, fire.
Oh yeah. Man.
Hey mambo vipi, ni night boy worldwide kwa ni boss iko nini na niko na DJ Style X.
She say she no want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me see that give me judge. Before ni talk it, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man, a man got to do to be next to you. Yeah. But tell me what a man got to do to hold on to you. Stucky Wendy, watch our semi, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitalipa ndege. Stucky Wendy, waseme, nakufana wewe. And I cannot deny, where that you fly, nitalipa ndege.
I got your tongue all in time.
Who's it me, mono?
I got your tongue all in time.
Oh yeah, amen.
I got your tongue all in time.
Who's it me, mono?
I got your tongue all in time.
Oh yeah, amen.
I got your tongue all in time.
Who's it me, mono?
I got your tongue all in time.
Oh yeah, amen.
I got your tongue all in time.
Who's it me, mono?
I got your tongue all in time.
Man. Who's it me, mono? Oh yeah, amen.
Your body shaped like an hourglass. Mtoto tam like a mananas. Making night boy want to bad bananas. Father is on nananga.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah, baby.
But tell me what a man got to do to hold on to you. Stucky Wendy, watch our same man, nakufana wewe.
kalipandeke staki wende waseme na kufana wewe ina kera dinai wewe kalipandeke
I got to tumble in time 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 I got to tumble in time
Booga me spitting my story Mami, you go find, don't worry.
Mami, you go find, don't worry.
Akuna no maku nangori. Wasi jam seno, she get more. Don't look you fly, another butterfly. Macha, we are no pepe, ruka. Kila fizi, yena, taga, kuku, kuta. You're so beautiful, my girl.
You're so beautiful, girl.
Lakini unanchanganya, baby.
Oh yeah.
Una machali wengi, friendy.
Friend.
Siku cheki kila weekendi. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda, baby, daily.
Daily.
I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so jealous, ooh, girl. Booga me spitty,
my story.
Mami, you go find, don't worry.
Boso mi spendi my story
Boso mi spendi my story
Kila siku kunifanya mdori
Kunifanya mdori Mambo ya kudanganya naesha ishaga zamani
Kama matuku tuku kupelekesha
Ndo mapenzi gani
Boso mi spendi my story
Boso mi spendi my story
Kila siku kunifanya mdori
Matching up live, this is DJ Style X.
To the left, to the right, ah, ah, hola, yeah.
niambie how I say ah, unipende every night and day, ili nipeleke gospel everywhere ah. Sitaogopa niki yangu kuna nibeba kwa mashido na nijenga juu ya mambo menijenga kuna vile umenichukua chukua ukanikumbatia nasikia raha. Kuna vile umenichukua chukua ukanikumbatia nasikia raha.
Call 0702-351-949. For bookings, contact DJ Style X on 0715-672-254.
Adekaburu kwa Mandela,
rudi kwa bibi.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama.
Onyesha unifunza,
ainama.
Go down baby,
ainuka,
give it to them baby. Kutunza so sura so shepu mini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani
baby girl, your body killer. Mwendo kama caterpillar. Miguu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunya mila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind. Oh oh oh. Nobody sexy like my baby. Tena mwepesa kyo kwa bendi.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Amba lulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama
Mama
Ainuka.
Baby shut down
Ainama.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
DJ Style X.
Ruxa kushunga.
Oya badem Toto nya upoli. Anati macho. Them, so to nyau boy, them, so to nyau call.
Come boy,
come burn,
right now.
You they make me sit down, they sing this song. Zala zala, you come to make me feel like I do you wrong. Jaga jaga, if you want them, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa, eh eh. That's if you walk on my best, now my dude. Wanna packa, wanna packa, wanna need a answer. But I'm boy, to think you last. Wanna packa, wanna packa, wanna need a answer. That's if you walk on my best, now my dude. Wanna packa, wanna packa, wanna need a answer. Kunde boy, to think you last. Wanna packa, wanna packa, wanna need a.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama.
Mama,
I know God.
Baby, shut them.
I know ma.
Hey, hey, hey. Tonya show me for funds.
I know hey.
Go down, baby.
I know God.
Give it to them, baby.
I know ma.
Hey, hey.
Kamputa.
Yeah. Ruxa kutunza. Hey. So sura so shepu. Mini kimona taban. Ivi sinura sepetu. Amani mwite jina gani. Hey. Baby, gaya body killer. Mwendo kama caterpillar. Miguu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepesa kyo kwa bendi.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Amba lulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama.
Mama
Ainuka.
Baby shut down
Ainama.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey. Ruxa kutunga.
Oya badem Toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Na ingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aja
Ainama.
Mama
Ainuka.
Baby shut
up. Ainuka.
Hey hey hey. Tonya show me for food.
Ainuka.
Oh no baby. Give it to them.
Ainuka. I'm not going to be able to do it.
mashing up live. This is DJ Style X. DJ Trevor. Favorite music. We got it all.
My baby love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nyanguke. Naombo niyokote. You already know. It's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire. Njoto uko fire. Oh my baby on a replay. You my baby some dancing shoes. You my baby on a replay. Cheers, I need your love.
Oh, yeah, cheers, I'm ready your love. Oh.
DJ Style X.
Mtoto beti kialo kismile. Oh, nitadanganya kisema sijakutamani. Karama shauzi kabuda. Kiuno chake fera. Siko mtoto sana. Mina shindo kantotola. Ana mashauzi kabuda. Kiuno chake fera. Siko mtoto sana. Mina shindo kantotola. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You're my number one girl. Oh, yeah, yeah. Oh, Kenyan girl. Oh yeah, you my number one girl. Mtaratibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kima penzi na lini mwye. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha waiwa. Bado kinipa sisemi mwezio. Nitakula kimya kimya. Kana mwashi muzika uda. Kiuno chake fela. Mina shino kantotola. Ana mashauzi kabuna. Kiuno chake fera. Tiko mtito sana. Mina shino kantotola. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love. You my number one girl. Oh yeah, yeah. Oh, Kenyan girl. Oh yeah. You my number one girl.
My Kenyan girls. Oh, I love you, love you, love you. Kenyan girls.
Shout out to my Kenyan girls. Oh yeah.
to shebeshi. Oh, you want fire? Oh, oh yeah.
Man about my thing there. I love my Kenyan ghost. Get me a Kenyan girl.